miseensonni koongireessa Ameerikaa deemsa siyaasaa Itoophiyaa keessaa akka dansaatti deemaa jira jedhan ilaaluudhaaf ka gara Itoophiyaatti malaniif muummicha ministeeraa biyyatti waliin dubbachuuf jiran ta'uu dubbatu. Aangawoonni Ameerikaa kun mana maree murtii seeraa biyyattiitti durataa Koreeyaa Jaalaa koongireesmaan Kiris Miziin dursamanii gara Itoophiyaa deeman. Waan hedduu irratti akka dubbachuuf jiranillee dubbatanii jiru. Soraan as Washington DC'tti koongireesmaan Kiris Miziin kanarratti dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Babara tole koongireesmaan Kiris Miziin nama paartii Rippaabilikaaniiti. Itti gaafatamaa Koreeyaa Jaalaa Ameerikaa koongireesii Ameerikaatti bar hedduu rakkoo Itoophiyaa addunyaatti maaf ba'e rakkoo amantoota kiristaana Wangeela Ertiraallee ambaasaaddera Ameerikaa kaachi jiru aliini seera wixinee baasaniitiin waan hedduu dubbachuu jiran rakkoo tanallee maaf baane rakkoo Oromoollee marroo hedduu dubbataniif labsii wixinee yookaan ammoo HR 1128 koongireesii Ameerikaa Itoophiyaa muddeetiin mirga namaatiif dimokiraasii jabeessuuf baase irratti isatti yaayyabe. Isaafi miilotii isaa bor Itoophiyaa dhaqan gaaf muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Yuunaayitid Isteetsi dhufellee yaa wal dubbatan. Akka Itoophiyaan ammaan tan itti deemuu jirtu waan guddoo nam gammachiisaati. Isallee jajjabeessuufi waan dhageenyeef hin tolchinaa jedhanii qorqorachuufi jijjiiram jirullee faana dhawuuf achi aanaa naan jedhu.
And we're going to meet with him to encourage him to try to get our own sense of how well the reform process is moving.
Akka koongireesmaan Miziin jedhutti Itoophiyaan ammaan tan akka dansaa deemuu jirti taatullee ammallee waan hafee itti jira.
The unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with impunity.
Waan hafetti jira seerii biyyaan nagaa eennaa jedhaniiti namaan adabamni baasan kaanillee nama lachuun jira sunillee laaluu feena maqaan kanaan nama hedduutti miidhamellee seerii dhaabbilee qarqaarsaa hojiin dhowwan kaa NGO hedduun hojiin rakkatanillee hedduutu jira. Chaayinaan akka kanaan dhaabbilee NGO yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsa hedduu biyyi keessa baafatte tanumaafuu iyyuu gam kanaanillee jijjiiramu barbaanna hin umtaatii jenneetiin herreegannallee jedhitaan immoo.
And we do have a meeting set with the prime minister and his foreign minister and hopefully
tanirratti muummee ministeera Itoophiyaa haajaa alaa isaatii fi nama hedduun wal dubbachuuf yaan dhugaa waltumuuf yaanallee rakkoo tokkolleen duubatta fuummallee waan jira qulqulleessinee wal agarsiisuu feenaa jedha. Jara kun bulchoota qofaa miti warra lafaallee wal dubbachuu fedha rakkoo jirtu wal odeeffateetiin waan kee jiranillee wal odeeffate rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irratti nama hedduutti baqate nama hedduutti miidhamellee tanirratti waa wal gaafattu wanni ammaan tana kaasanii gurri nuudii deessataniitiin wanni laf jira maan jira jennaan.
We know that there's still a great deal of unrest there and we hope to find out more once we're in Ethiopia.
Akkan jedha achi dhibatti jira yoo achiin baan yoo Itoophiyaan baan ammoo akka aadoo keessaa qulqulleeffanneetiin jijjiiram jirullee inuma laallaa jechuun dubbate. Gamhaaniin ammoo Itoophiyaan dhaabbilee hedduu akka daandii qilleensaa ka durii mootummaan bulcha ammaan tan kontiraataan yookaan ammoo hojii tana dhaabbileetti dabarsuutti jirti mootummaan Ameerikaa gam kanaan akkamitti ilaalaa jennaan ammoo.
Airline or whatever it might be that business and it opens up the door to more capital so that they can grow the economy.
Akka jedha kunin akka irree kiyyaatti waan akka malee dansaati horii biyyaa guddisuufillee danda'a qabeenya hedduun biyyaa dhufuu danda'a dhaabbilee dhuunfaa deebisuun. Maaliif yooyyuu jettani mali jireenyaa mootummaan qofti harka qabu biyyi guddisuu hin danda'u karaa guddinaatti irraa dhiphisaa iyyuusuma yoo dhuunfaatti deebisan ammoo namirraa irratti wal dorgome carraa hedduu hojiif argachuu illee danda'a. Fakkeenyaafi pireezidaantiin Ameerikaa ka durii John F. Kennedy lagi guddate bidiruu ol baasaa jedha mali jireenyaa dhaabbileen dhuunfaa qooda keessa qabaatanillee akkuma kana jireenya biyyi tokkootii fi uummatallee ol baasaafii jedha Kongirees Kiristmas. Waan bombii gumii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Finfinneetti galateeffachuuf baate keessatti okkaate irratti FBI yookaan ammoo CIA Ameerikaallee dhufaniitiin waan kana qorachuu jiran waan kana wanta gammaa isaan geette yookaan ammoo dubbiin tunees geette jennan akkan jedhu.
Obviously a very aggressive investigation to get to the bottom of it. I'm not at liberty to really talk about who in the United States government is a part of that, but
akkana jedha akka irree kiyyaatti tunin waan akka malee jabeessanii qorachuu malani Ameerikaa keessa ebelufaatti qorachuu jiraa jedheeti namni dubbachuu hin danda'u eeyyamallee ittiin qabu taatullee waan jira jabeessanii qorataniitiin waan kana maaliif hojjetanii fi warri tan tolcheen fa'aa jedhaniitiin dhugaanii diida baasaniitiin dubbachuu deemuu jiraniin fakkaatu irree kiyyaa jedha. Koongireesmaan Kiris Miziin akkuma reefullee jenne bulchoota Ameerikaa dhiphuu Itoophiyaa. Dubbatan keessa nama duraati HR 1128 illee isatti yaayyabe. HR 1128 kunin jijjiirama Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu kanallee qooda keessa qabaa jechuulleen jarilleen nu mirkaneessa. Nami hida bahun, mirgi gazit ees sota jirachun, nami chuftik od silak abu argachuk abun faida kees argachuk abu fi ummati Ethiopia tuyu, nagani ulfinnik abate te jirachu malalle jachun dubbat.
You know, we put all that into H-Res 128, and it has passed the House. So we have a recorded vote, members are on record. And again, we're in solidarity.
Tanichuf keesak abanetin namillen tananjira chumale kode namichufti keesak abat chumale namitokolle rakke nama kees buumale jennetin dubban neger. Gamkani nammu Ethiopia keesat yu heddu maatin hedduni namisani duaf jireen nallembe kani motumma gafat chujirani kana mo gamgamano defat chujirani tan wal dubbat tu jennani.
We will be raising the whole issue of disappearances. That is part of the initiative on human rights that we are a part of. No one should disappear. And very often that disappearance means prison or death because of their political positions. And so I do think, you know, the Prime Minister is making significant progress. Like I said, we are, I think, both on the Republican and Democrat side. We have cautious optimism that he will succeed. We want, you know, we're hoping that there will be success, but we're only partly there. There's still more to be done. And it needs to be made systemic. It needs, you know, the institutions need to be such that that's why getting rid of you know, these proclamations on anti-terrorism are so important, because they can be used maliciously if they're still in force, maybe not being utilized, but still you know, part of the policy. People are at risk, you know, because at any given time somebody might want to use it. So you get rid of it, you eviscerate it. That's why getting rid of
protokollen siyasa jadanetin midamummal lukana mod abamummalle tunene sera labsi kenaf jarbi nagar uwanin ba toatani jadani ba sansunene wan heddu hamme se tanallera kesa korkorachu fiya ujira jechun dubat gamkanen amma wanni isan irati dubachu fide mani caasa fayya amerikan itide mujirt kanami heddun qod kesa qabachu dandafa tarefu jenirat ammo nama etiopia kesa dabame jadandatin imaltun senatori congressi america tun bor etiopia andagantana namshanitia itigafatam totachi dakan kesa dud jir parte democrat kesa le congresswoman karen basilene worke jiru kesa tok guya saden etiopia turan kan kesa te bulchot qofa miti nam heddun le wal dubataneetin wan durga ofiya ujiran Krisis Mies ulban dufu kesa le lapsi witene echar ibitoko vjata misadeti demsi demokrasi Ethiopian kesi jurukane toataneetin lapsi witene toki ya yabu vdemut jiran tunakamiti demti jennetin wan heddu rat wal gafan.
You know, this is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Naga khesu nubula, ansora ala khet.